Exclusive from ZNob.com.
Uyo!
Phone ngiri ngiri hello anyway. Kuri kuti ngiri kufuna we. Boro tenga takisi. Nizabuela nilipira nili na fifi. Where are you? I wanna see you be. Ndende sirwano kulande. Pepepe boya jira baby. Ndende kufaya baby. Didi na iwe mune isa baby. Binde kulo lera be.
Mopau.
Nafa ka London weather. Guatalala ni use where you are. Guatalala na ponga ni vima lebia. Guatalala Mantunde tututututuma. Guatalala London ni weather.
You are my sweater. Chaku fimbana bomba. Na udu baby you my juve. Baby we like a friend of Titanic. Baby
Kalandanya news promotion.
Uchi sa unga fwe, na papata sa unga fye. Ne won shanta no murio, ne fwaya fye, wewe wise kuno. Ninja se kuno amba wizi kishi kwete pono tulo. Konje sheni haripwe mizeba java mumuru. Delo kwatarala. Ula prova ita baby. Ngatuli babiri. Teki mbepesha na chibiri patali. Diti nkumbwa na mambi uko. Dimi bapepa fefinsuko. Mwewa baby ni nachoro. Agife na ufano tulo. Na fuck a London weather. Guatalala ni use where you are. Guatalala na ponga ni vima lebia. Guatalala Mantunde tututututuma. Guatalala London weather.
You are my sweater. Chaku fimbana bomba. Na udu baby you my juve. Baby we like a friend of Titanic. Baby you my sweater. My duve, my blanket. Ma udu kufimbana na kumutu. Kalanda nweza, kalandi fire. Baby my sweater. My duve, my blanket. Ma udu kufimbana na tiagumu. Kalanda nweza, kalandi fire.
I'm sorry baby, achibako emergency mwandi. Mwana fyo mubiru ne mfafe mpepo ya chinchi tabadi. Mupepi no kulirane. Mayona nwala kankulirane. Nwale shiku pa window ni wono na tabu afya waduli ya we. Wakita window we.
Mopau.
Na fuck a London weather. Guatalala ni use where you are. Guatalala na ponga ni vima lebia. Guatalala Mantunde tututututuma. Guatalala London weather.
You are my sweater. Chaku fimbana bomba. Na udu baby you my juve. Baby we like a friend of Titanic. Baby you my sweater. My duve, my blanket. Ma udu kufimbana na kumutu. Kalanda nweza, kalandi fire. Ma udu kufimana na tiagumu. Kalanda ni weather, kalandi fire.
Yellow African people. Exclusive from ZNob.com.